ya tele tele kwenye viuno moto nyuma ya nini ebe ebe leo paka majogo jiachie usijibali sio rege umbiko mama winika Kupakie mpongo Kufinye miuno ya yondo Kapatera jicho chongo Kitanda ninga
Kama unachizo si jibane Jibane, jibane Kama unayumbo si jibane Jibane, jibane Fanyo na gato si jibane Jibane, jibane Kukumula ni wango si jibane Jibane, jibane Si utakuja kwili Sungula mili Nisi utapili
Daddy.